like being back in Uganda.
Alright.
Shalom, shalom. Greetings from Jerusalem.
Salam kutoka Jerusalem.
And greetings from my wife and my daughter from Jerusalem.
Na kwa mke wangu na msichana wangu pale Jerusalem.
And greetings from your brethren from Jerusalem.
Na ndugu zenu kutoka Jerusalem.
It's very special to stand in this building.
Ni cha ajabu sana kusimama pale.
Because it was exactly 4 years ago that the last time that myself and Brother Roland were here in Kenya.
Ilikuwa miaka ine tangu iliyopita.
And on that mission we were here the last time, it was to build the building that we're sitting in for you. And I remember there was a Kenyan man that was here that was crippled in the legs. I think he was in a car accident. And he was picking up the cinder blocks and carrying them over here to the building. And I said, no, brother, that's okay. We can take it. And he said, no, it is an honor to lay a stone in the house of Yahweh. And as I look out here in the audience, as nice it is to have this building of stone, we know Yahweh doesn't dwell in temples made by men. But Yahweh dwells among living stones. And each one of us is a stone in His sanctuary. But the book of Haggai says, how do you stay in your paneled houses when my house lays in ruin? Because there's many of us here today, many living stones, but the house is not complete.
Lakini nyumba ya Yahweh haijaisha.
There's many more stones to be completed in the house of Yahweh.
Ni mawe mengi mengine yenye bado kuja kwa nyumba.
And that's why Yahweh says,
ni kwa sababu Yahweh sema,
I could raise up rocks to do my end time work.
Ninaweza kuleta mawe kutoka nje huko.
But He gives us the honor to finish that work for Him.
Lakini ametupa heshima ya kumaliza kazi yake hiyo.
So, primarily I'm not here on this trip to build a building.
Sasa, kwa hii mwendo, sijaje kujenga tena.
Although tomorrow Brother Roland is going up toward Chimata.
Lakini ndugu Roland ataenda Chimata kesho.
And we are going to build a building in Chimata for you brethren.
Tutaenda kujenga nyumba ingine Chimata kwa wandugu wenye wako Chimata.
But there's something bigger that we're here for.
Lakini tumekuja kwa kazi ingine tena.
We met the last couple of days.
The siku hizi tulikuwa tunaungana na wazee.
With all the elders of Kenya.
Na wazee wote wa Kenya.
Maybe something like 60 men or more were here. Representing more than 50 congregations all over Kenya. And I came here from Jerusalem.
Nimetoka Yerusalemu.
To share the vision from Jerusalem.
Kugawana maono kutoka kwa Yerusalemu.
In the name of Yahweh.
Kwa jina Yahweh.
And we talked about putting this plan together.
Tumeongeana kuona tutajipangaje.
For helping all the poor in Kenya and Africa.
Tuone tutawasaidiaje wale wenye wako wa maskini wa Kenya na Africa.
And helping to build congregational buildings like over here.
Na kusaidia kujenga nyumba za mkusano kama hii.
But most importantly about bringing the gospel to Africa.
Lakini kikuu sana ni kuleta injili kwa Afrika.
And Yahweh is using Kenya.
Na Yahweh tatumia Kenya.
Because there's such a cornerstone.
Kwa kuwa muko jiwa ya kona. Ya mzingi.
As a pivotal part in this project.
Na muko wa kapteni kwa hii mama.
And unanimously.
Na tena,
unanimously, every elder was in agreement.
Kila mzee alikuwa anakubaliana na hayo mambo.
And it makes me so happy to see the unity of all the brethren.
Hichi kinaleta furaha sana kuona umoja wa watakatifu wote.
Now there's been some men who've come to Kenya recently.
Wako ndugu wenye walikuja pale kwa Kenya.
From America.
Walitoka America.
And they say you don't have to look toward Jerusalem.
Walikwambia usiangalie Yerusalemu, acha hiyo mambo.
And the word of Yahweh comes from Babylon in America.
Na neno la Yahweh linatoka America kule Babylon.
And some of the brethren said to me, are you worried about the Kenyan brethren?
Na wandugu waniweleza, we, bona usijali kwa wale wandugu wa Kenya.
And I laughed.
Ha, nimewacheka tu.
I said, I'm more worried about the men who are coming.
Nimewambia, wale wenye wanaenda Kenya, ni wananijalisa, lakini si wa Kenya.
Because the Kenyan brethren here, they've been here a long time.
Kwa kuwa wandugu wa Kenya, wamekala muda mrefu, wanajua anachofanya.
And you know 1 Kings 14:21.
Na mnajua Wafalme wa Kwanza 14 mstari wa kwanza.
That Yahweh's name is in Jerusalem.
Jina la Yahweh linakala Yerusalemu.
And Yahweh dwells in Jerusalem.
Na Yahweh anakala Yerusalemu.
And the word of Yahweh comes from Jerusalem, not Babylon.
Na neno la Yahweh hitoke Babiloni lakini ni Yerusalemu.
Now will everybody believe the message?
Kila mtu anaweza kukubali?
Of course not.
Mm-mm.
But the ones that Yahweh are calling will.
Lakini wale Yahweh aliita wale wenye kupata mwito watafahamu.
I have never tried to convince one person to believe in the word of Yahweh.
Sijaangalia hata kubembeleza mtu hata mmoja kubali neno la Yahweh.
Yet I get hundreds and hundreds of letters a month.
Lakini kila mwezi ninapata mabarua kwa mia.
Of people turning to Yahweh through my books and the Bible studies.
Watu wanageukia Yahweh juu ya mafundisho yangu na vitabu yangu niliyoandika.
Because John 6:44 says, "No man can come to me unless the Father draws him."
Yohana sura ya 6 mstari wa 44 anasema, "Hakuna mtu anayekuja kwangu kabla Baba alimuita."
So we're not starting a new movement.
Sasa hatuanze kitu kipya.
We're not bringing a new doctrine.
Hatulete mafundisho mpya.
We're here to continue in the doctrine that started with Yeshua.
Tunakuja tu kukamilisha vile Yeshua alivyoanza.
And came to Kenya through Brother Duggar.
Na tulikuja kwa Kenya tunamfuata ndugu Duggar.
And continues from Jerusalem today.
Hiki kilitoka Kenya kutoka kwa ndugu Duggar kinaendelea mpaka sasa.
I don't have a lot of time.
Muda si mrefu.
But I want to share with you some miracles.
Lakini nitawagania jili muugiza tulioona.
That you might not know about. About Israel being a nation today.
Jili muugiza imeendelea ndani mu Israeli, sijui kama mnavijua.
Because if you don't understand what Yahweh is doing in Israel,
kwa kuwa kama ujui kilicho Yahweh anafanya Israel,
you don't understand what Yahweh is doing in the end time.
Hujui kazi ya Yahweh sasa kwa muda yetu hii.
And many people teach from the Christian world that you're a Gentile.
Wanakuambia nyinyi ni mataifa, lakini there is another word which is really demeaning, Gentile.
But I challenge you. I challenge you. Look throughout all the Holy Scriptures, Old or New Testament. And find me where Yahweh makes a covenant with the Gentiles. Before Yeshua returns. Hebrews the 8th chapter. Verse 8.
Mstari wa nane,
says, I will make a new covenant in that day.
Anasema, kwa siku hizi, nitafanya agano ipya.
The covenant that we're in, the new covenant, not the old.
Si ile ya kale, lakini ni ya sasa.
And who is it with?
Iyo agano anaifanya nani?
The house of Israel.
Anaifanya na nyumba ya Israeli.
And the house of Judah.
Na nyumba ya Yuda, Yahuda.
Do you know what the word Gentile means?
Unajua hiyo mambo ya mataifa ina maana nini?
It means a heathen.
Inasema mtu mwenye wa nje, si wa Yahweh, wa nje.
Somebody who worships idols.
Huyu mwenye anaabudu masanamu.
who doesn't know Yahweh.
Hajui Yahweh ni wa inje wa vitu ya Yahweh.
And most of the time,
na kila mahala,
when you see the word Gentile in your Bible,
mnaona hiyo mambo Gentile, mataifa kwa Biblia zenu,
the word should actually be nation.
Ni mataifa lakini si wa nje.
That's what the word goyim, it means nation.
Ni neno hilo goyim. Ni mataifa. Goyim kwa Hebrew.
Yahweh said to Abraham, I will make a great goyim out of you, a great nation.
Yahweh ameeleza na Ibrahim ati nitakufanyia goyim kubwa sana. Alisema mataifa nyingi sana, mataifa kubwa kutoka kwa wewe Ibrahim.
Now I don't have time to go into it in depth right now.
Siwezi kuenda sana kwa hiyo mambo.
But it's in my books.
Lakini kwa vitabu.
That the children of Israel lived in the land of Israel.
Watoto wa Israeli walikala pale pale Israel.
To be in covenant relationship meant being in the land of Israel.
Kukua kwa agano kilikuwa kina maana ya kukala ndani ya Israel.
The feast days were kept in Israel.
Hizi zote feast, siku kuu za Yahweh zilikuwa ndani mwa Israeli.
And all the Israelites came up and appeared before Yahweh every feast.
Na watoto wa Israeli walikuwa wanakujanga kila mahala kwa hizi siku kuu.
It was never Yahweh's intention for you to live in the nations.
Yahweh alikuwa hataki sisi kukala huku kwa mataifa mbalimbali.
Yet there were 12 sons of Israel.
Lakini walikuwa watoto 12 wa nyumba ya Israeli.
Judah was one son, the Jewish people.
Yahuda alikuwa ni mmoja tu ni wa Yahudi.
But he had 11 brothers.
Lakini alikuwa na wandugu zake 11.
Joseph, Ephraim, Naphtali, Simeon.
Ephraim, Naphtali, Asher, Gahadi, hawa wote.
Dan, Asher,
Dahani, hawa wote.
And these people didn't follow Yahweh's word. They broke his Sabbath day. They worship other deity except the name of Yahweh. And Yahweh cast them among the nations. And they went over to the area today that's Russia.
Sasa wameenda pale tunaita USSR Russia.
And the area of Afghanistan and India as far as China.
Bameenda paka na China, Afghanistan na Uhindi.
And some went over to Europe and all the nations of Europe.
Wangine wameenda sana Ulaya.
But other Israelites.
Lakini Waisraeli wangine.
The tribe of Benjamin, the tribe of Simeon.
Benjamini na Simeoni.
Some of the tribe of Manasseh and Ephraim.
Na wadogo dogo kwa Ephraim na Manasseh.
They came to Africa at that time was called Carthage.
Wamekuja hapa kwa mahali hiyo na muda hiyo tunaita Carthage.
And this is written in the history books. And they came through Ethiopia, and some came to Kenya and Uganda and the nations here.
Paka Ethiopia na wameshuka chini, paka Uganda, paka Rwanda, paka Congo.
In Amos 9,
ama sura ya 9, 9.
Let's look at what Yahweh says about this.
Amos sura ya 9, tutaona Yahweh anachosema pale.
It says in Amos 9 and verse 9,
Mustaru atisa, tisa tisa Amos.
For lo, I will command and I will sift the house of Israel among all nations.
Nitatoa amri na nitawatoa watoto wa Israeli kutoka mainchini mote.
Exactly what I'm telling you today.
Hiyo ni mambo ninayowaambia sasa.
Like as wheat is sift in a sieve.
Nitawatoa kama ngano, naita ngano. Ngano nitaitoa kwa uchafu.
Yet shall not the least grain fall to the earth.
Lakini hata mmoja mdogo hawezi kuanguka.
Yahweh knew each one of us before we were born.
Yahweh ametujua kabla tujazaliwe.
It's no coincidence that he's working with the Kikuyu people.
Hii mambo ya Yahweh kukamatiana na Wakikuyu si kosa.
And some of the other tribes here.
Na mataifa ingine ya Kenya, hapa na mba ingine za Kenya pale.
And also in Uganda, the tribe of Bantu.
Na Uganda wa Bantu hao.
And some of the other tribes.
Na lugha ingine.
Because I have it in history books that you are Israelites.
Kwa kuwa ninakijua vizuri kwa historia, muko watoto wa Israeli, na hao vile ni Bantu. these people, they abandon.
They abandon. Mm-hmm. Never let Satan tell you you are a Gentile, a heathen. And I want to show you a very important scripture in the book of Romans that you probably misunderstood until today. And it's in Romans 11.
Sura ya 11 wa Rumi.
And you know about the grafting in to the olive tree?
Unajua ku kwa dikiza ya branch what is branch branch mimi.
Verse 17. And if some of the branches were broken off, and you being a wild olive tree were grafted in among them, and which partake of the root and the fatness of the olive tree, drop down to verse 23. And they also, if they abide not in unbelief, shall be grafted in. For Yahweh is able to graft them in again. For if you were cut out of an olive tree which is wild by nature, then were grafted contrary to nature into a good olive tree, how much more these shall be the natural branches be grafted into their own tree? Now to understand this scripture, you have to think like an Israelite. And if you think like an Israelite, you'll see it's impossible for this to be talking about Gentiles. Because both branches are olive trees. Both the branches are olive trees. There's not two different trees. Both are olive trees. The house of Judah and the house of Israel. Now here's the trick. An olive tree is very interesting. Because you can take a branch and break it off, and you can put it in the ground, and it grows into a tree. And this is what Paul is saying. He's saying that the children of Israel have been broken off from the olive tree in Israel. And they've been planted all over the world, these olive trees. Look in verse 1 of chapter 11. I say then, has Yahweh cast away his people? Yahweh forbid. For I am an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. Yahweh has not cast away his people whom he foreknew. So to break off a branch from the tree of Israel and plant it in the ground, that's natural. But Yahweh is going to do something unnatural here. Something that's impossible. He's going to take the branch from the ground and graft it back into the original tree. And that's what makes it so amazing. So what is Paul confirming here? He's confirming angels. says what we just read.
Anasema kile tuliyosoma kwa Amos.
That Yahweh will take the children of Judah and the children of Israel from around the world and bring them back to the land of Israel to their own
Judah. Yahweh atawakusanya wa Yuda, yani watoto wa Yuda, na wa Israeli wangine wote awarudishe kwa nchi yao ya Israeli.
I'll read Amos 9.
Sasa nitasoma tena Amos sura ya 9.
In verse 14 and 15.
14 na 15.
And I will bring again the captivity of my people of Israel.
Nitarudisha tena ufungwa wa watu wangu Israeli.
And they will build away cities and live in them.
Na watajenga cities. Watajenga miji yao yote iliyoharibishwa.
And they will plant vineyards
na wata panda mizaituni
and drink the wine thereof
na watakunywa watajenga mizabibu watapanda mizabibu na wataikunywa
and they will make gardens and eat the fruit
na watajenga gardens
and I will plant them upon their land the land of Israel and they will no more be pulled up out of their land which I have given them, says Yahweh your Elohim. This is what Yahweh is doing in the end time. In the last 15 years, pagan Christians all over the earth are understanding through the Holy Spirit that they're Israelites. And it's a sign that Yeshua is getting ready to return. Let me read the scripture to prove that. Romans 11.
Warumi 11.
And we just said it's about Israelites, not Gentiles.
Sasa tumeona
not
hawa ni wa Israeli, si wa mainchi.
Verse 25.
Mstari wa
for I would not, brethren, that you be ignorant of this mystery.
Sitaki tena muwe wenye watajui.
Lest you be wise in your own conceit.
Mwache kuwa na akili zenyu za uongo.
That blindness in part has happened to Israel,
upofu wa Israeli umekuja muda mchache,
until the fullness of the nations comes in.
Mpaka wale wanayotoka kwa mainchi wameisha kuja.
Now, what Christianity teaches
wanafundisha sasa,
is there's so many Gentiles that will come to faith in Yeshua. And then the Father will work with Israel again, or the Jewish people in Yeshua returns.
Come again.
Then after these Gentiles come in, the Father would work with Israel again, and Yeshua returns.
Sasa anasema, wa Kristo hawa, kama wanaisha ukoka, sasa tena baba taulia Israeli afanyane na Israeli. Kama hawa, ameishi program ya hawa, sasa taenda kwa program ya Israeli. Hiyo ni mafundisho ya Kristo.
But that's not what this verse is saying.
Lakini, siicho.
Like I said, there's a word in Hebrew and in Greek for heathen.
Iko neno ya Kihebrayo na Kigiriki ya mambo hiyo, heathen mama. Makafiri wenye hawaamini ya.
But it's not the word that's used most of the time when it says Gentile.
Lakini sio mambo inayotumika sana kwa Biblia kama mnaona pale nasema mainchi mataifa.
Most of the time in your King James Bible when it says Gentile it should be nation.
Kama Biblia zenu pale wanayosema wataamini ni pale za mataifa mainchi zi mataifa mingine.
So what is the fullness of the nations?
Sasa ujazwa wa mataifa ni nini?
Let the Bible interpret the Bible.
Watch the Biblia ijifunue.
Go to Genesis 48 and we'll see a prophecy for the end time that will unreal this mystery because it's a mystery.
Kitabu ya kwanza tutaona siri hii. Kitabu ya kwanza sura ya 48.
And here it is, Israel is blessing the sons of Joseph before he dies.
Sasa huyu ni Yakobo, Israeli anapeana watoto wake baraka.
And we know when we're talking about the 10 tribes of Israel,
sasa kama tunaongea na familia 10 ya Israeli,
in the Bible they're referred to as Ephraim, the northern tribe.
Kwa Biblia hawa wote wa juu wanaitwanga Ephraim.
When he's talking about Judah, it's the kingdom of Judah in the south. So now what happens? Israel puts his hands crossways. And he's putting the main blessing on Ephraim, the younger one.
Ametoa baraka kubwa, ametia kwa Ephraim, na tena alikuwa ni mdogo.
And Joseph is upset. He says, don't do this.
Sasa Yusuf amesema, babu usifanye hiyo mambo.
And now listen to the prophecy, and I'm reading you from the original Masoretic text of the Hebrew Scriptures. It's not a translation. Your Bible puts this wrong. I'm going to read the original.
Sasa mtasoma ile originali ya Kihebrayo, mtasikia hiyo mambo. Sasa msikilize kwanza, alafu muone zenu.
I'll start in verse 16.
Mstari wa 16.
The messenger which redeemed me from all evil.
Huyo ni mtume yenye atawatoa kwa dhambi zenu zote.
Bless the lads. Bless the children.
Sasa ametoa baraka kwa hawa wa vijana.
And let my name be on them.
Sasa acha jina langu likuwe kwa hawa.
In the name of my father Abraham and Isaac.
Na jina la baba wangu Ibrahim na Isaka.
And let them grow like fishes.
Acha waende kama masamaki.
In the midst of the earth.
Ndani ya mainchi zote.
And look at verse 19 now.
19.
And his father refused and said, I know it, my son.
Sasa babake huyo ni Yakobo amesema kwa Yusuf, ninakijua mtoto wangu.
I know it.
Ninajua ninachofanya.
He, Manasseh, will also be a people.
Huyo Manasseh atakuwa watu kweli.
And he will be great.
Vile vile atakuwa mkubwa.
But truly, his younger brother Ephraim.
Lakini lazima huyo mtoto mdogo Ephraim.
Shall be greater than he.
Atakuwa mkubwa kushinda Manasseh.
And his seed shall be the fullness of the nations.
Na watoto wake wataleta kujazwa ya mataifa.
The seed of Ephraim is the fullness of the nations.
Watoto wa Ephraim ni kujazwa kwa mataifa.
Jeremiah 16
Yeremiah.
Says we've inherited lies from our forefathers.
19 anatukumbusha tume inherit.
For so many years Christianity thinks they're Gentiles.
Wakristo wengi wanajua kwa miaka na miaka ni watu wa nje ya vitu ya Bwana ya vitu ya Yahweh.
And yet the new covenant is with the house of Israel and the house of Judah.
Lakini agato jipya inaenda kwa watoto wa Israeli na watoto wa Yuda, si wa nje.
Remember the son, the servant does not stay in the house forever.
Unachokumbuka mtumishi hakale kwa nyumba ya watoto. Mara na mara.
But the children stay in the house forever.
Lakini watoto wanakala kwa nyumba ya baba yao milele na milele.
And you are children of the Most High.
Na mnakijua hamuko watoto wa yule yawe uko hai.
Now what if one of you here isn't an Israelite? What if you're really a real Gentile?
Sasa, kama umetoka nje ya familia ya Israeli, inakuwaje?
That's no problem.
Si tabu.
Because when you're baptized in the name of Yeshua,
kwa kuwa kama unabatizwa kuingia ndani ya jina la Yeshua,
you join the family of Israel.
Unakuja ndani ya familia ni Israeli tena.
But Ephesians 2,
lakini wa Efeso sura ya pili,
says you used to be Gentiles in time past.
Inasema kinyume mlikuanga wa mataifa.
But now we're covenant people.
Lakini sasa mumeingia kwa agano.
And children of Yahweh.
Na muko watoto wa Yahweh.
Claim your heritage.
Mujue mumetoka wapi.
Because Yahweh is waking up his children throughout the world.
Kwa kuwa Yahweh anaamsha watoto wake ulimwengu mzima.
I don't know the number of Israelites that have to wake up to this truth before Yeshua returns.
Sijui kabla Yeshua amerudi, sijui ni Waisraeli wangapi wenye wataamuka kwa hiyo mambo.
Yahweh knows.
Lakini Yahweh anajua.
But it's clear.
Lakini ni kizuri tena ni bara.
When the fullness of the nations, Ephraim knowing who he is,
kujazwa kwa mataifa na Ephraim kujijua.
When that comes,
kama wanajijua,
Yeshua returns.
Yeshua tarudi.
And we go back to the Holy Land.
Na tutarudi kwa nchi yetu Israeli.
My time is up.
Saa zangu zimeisha.
But just for one minute or two, I just want to share with you a couple of miracles
lakini
that have happened in Israel.
Lakini wacha niwaeleze miujiza iliyotendeka pale Israeli.
In 1948,
mwaka wa 48,
when Israel became a nation again,
Israeli ime inuka tena kuwa inchi.
It was a complete barren land.
Ilikuwa inchi barren. Kafu. Elikuwa tafu kabisa.
There was more
kasa, barren, dry.
There was more malaria in Israel than anywhere on earth.
Malaria ilikuwa nyingi sana Israeli kushinda popote ulimwengu.
You couldn't even find a tree.
Ulikuwa uweze hata kuona mti mmoja.
Mark Twain, the famous writer, wrote about this.
Mark Twain ameandika sasa hivi.
And said it looks like a desert where no man lived.
Amesema ilikuwa sasa ni nini? Barini. Ni jangwa. Ilikuwa kama jangwa.
In 60 years,
lakini miaka 60 tu,
Israel has planted over 300 million trees.
Israeli imepanda miti kushinda milioni 3.
They export hundreds of tons of fruit and vegetables every year.
Israeli ndiye natuletea hizi apple juice, apple whatever, majuice mengi sana mangi.
They export more than 5 billion flowers a year.
Wanatumika ma flowers. Maua mengi sana kwa mainchi zote.
And the tulips that the Arabs are buying from Holland are made in Israel. Tulips, the flower.
Oh, I am maua wa Arabu wenye wananunua pale Holland. Binatoka isa binaenda Holland tena wa Arabu wanatoa Holland wanachukua kwa.
There's been miracles in every war of Israel.
Kwa kila vita ya Israeli ulikuwa muujiza.
Isaiah 30 and verse 17.
Isaiah sura 30 mstari wa 17
says that 1,000 will run from the rebuke of one.
Anasema moja atakemea na 1,000 atakimbia.
In 1967 war,
kwa vita hiyo ya 67,
one Israeli soldier was taking thousands of Egyptians behind him.
Mwisraeli mmoja walikuwa kama wapofu. Amewachukua wale wa Misri wengi sana.
And the Israeli commander, he couldn't believe it.
Na yule jemedari wa Israeli alikuwa hajui hiki ni nini. Ule mtu mmoja tu ameleta wa Misri wengi sana.
He said there's thousands of you and one Israeli soldier, why didn't you hit him?
Sasa alikuwa anabauliza ni je, huyo ni jemedari? Anauliza hamupigi huyo ni mmoja tu nyinyi ni wengi mnabunduki zinafanya nini?
And they said we weren't afraid of the soldier and we weren't afraid of his gun.
Wameambia ule jemedari hatukuwa tumaogopa huyo jeshi ya Israeli ama vyombo vyake vya vita.
But when we saw thousands of angels with flaming swords, we weren't going to fight them.
Lakini tumeona wa malaika na zili swadi na panga za moto, tumesema hatuwezi kugombana na malaika.
These stories are true and there's hundreds of them I can tell you.
Hivi ni vya kweli, vimetendeka, vimeonwa na macho.
Because it's Yahweh's will of Israel being a nation again.
Kwa kuwa ni Yahweh yenye anarudisha Israeli kuwa nchi tena.
And part of that will is Jerusalem being back in her place.
Na kikubwa tena ni Yerusalemu kuwa mji wa Yahweh tena.
When the brethren had a problem in the first century,
kwa ndugu wale wa first century wamepata tabu sana.
They didn't go to the Jewish Sanhedrin.
Hawajaenda kwa zile
Sanhedrin. They went
councils, council of the elders.
They went to the elders in Jerusalem.
Wandugu wale hawajaenda kwa makala ya Farisayo, walienda kwa watume.
And never forget Micah 4:2.
Na msisahau Mikaya sura ya 4 mstari wa 2.
That Yahweh's word goes forth from Jerusalem.
Neno la Yahweh itoka Yerusalem.
And in the end time, Yahweh is dwelling where? In Jerusalem.
Na hizi siku za mwisho, Yahweh anakaa wapi? Yerusalem.
Joel 2:32. Where is salvation? In the end time, in Jerusalem.
Yoeli sura ya pili anasemaje mstari wa 32? Ati uokovu wa siku za mwisho unatoka Yerusalem.
I'll leave you with one last story.
Sasa nitawaachia hiki kimoja.
It was during the Yom Kippur War in 1973.
Nakuwa ndani ya Yom Kippur, hiyo ni one of the feasts, eh?
Yeah. Goldemeyer.
Okay.
Goldemeyer asked Henry Kissinger for help.
Huyo mndugu Goldemeyer ameuliza Prime Minister, amekuwa mamuomba msaada.
Because the Jewish people were in trouble.
Kwa kuwa wale wa
Goldemeyer was the Prime Minister
of
Israel.
Henry Kissinger,
Secretary of State.
Secretary of State, U.S.
Yeah.
Thank you. Thank you for the correction.
And Henry Kissinger was Jewish.
Sasa Kissinger vile alikuwa America lakini naye vile alikuwa Mhebrae.
And she said, Mr. Kissinger, you're Jewish, you have to help us.
Amemwambia uko Mhebrae, ni kizuri utusaidie uko Muhudi.
And Henry Kissinger said, Madam President,
Kissinger amesema mama,
first of all, I am an American citizen.
Kwanza niko Amerika hata kama nakuwa Myudaya.
He said, secondary, I am the Secretary of State of America.
Cha pili niko mtumishi wa serikali ya Amerika.
And he said, third, I'm Jewish.
Cha tatu niko Myahudi.
And Golda Meir said,
sasa yule amesema,
but remember in Hebrew we read opposite, right to left.
Amemweleza pana, umesema baya, umesema Myahudi last. Lakini unawanza tuanzie pale, useme Myahudi first, vingine vinafuata. That's right.
Unasoma mpaka left.
Left.
Kwa hivyo right hivi, Henry Kissinger, who is American Secretary of State, and her Jew. But if it is Israel, you read from the left.
Jew first.
Go to the right.
Yeah.
So, unaanza na Kissinger, na the Jew, Secretary of State.
Kissinger, amen. Hmm?
But Kissinger still wouldn't help. And she called President Richard Nixon in the middle of the night.
Sasa huyu Prime Minister wa Israeli amepigia mwingine simu, President wa America.
And she was desperate.
Alikuwa anataka sana awasaidie.
She said, please, Mr. Nixon, we need help.
Amemwambia Rais Nixon, tunaomba msaada kwa Amerika.
And Richard Nixon said something very interesting.
Sasa Nixon amesema hivi.
He said when he was a child, his mother had a dream. And she told him,
Richard,
someday you are going to be in a position to save the Jewish people. When that day comes, don't fail. And he remembered that when she called.
Sasa yule ampigia simu usiku amejikumbuka hicho. Kati ya vita.
And he airlifted a whole battalion army overnight.
Sasa amewatia wenye jeshi kwa ndege usiku.
And Israel won the war.
Nipale, Israeli imeshinda hiyo vita.
And he thought of Esther the prophet.
Sasa alikuwa ameona atakumbusha Esther yule nabii.
Remember the book of Esther?
Mnachokumbuka kitabu cha Esther?
But she was in a position to save the Jewish nation.
Alikuwa pale kwa serikali anawanza anaweza kuokoa Israeli.
And what did Mordecai say to Esther?
Mordecai amemwambia,
how do you know if your whole existence, your whole being, for what was for this one time, this one moment?
Unajuaje kama uzima wako wote ni wa saa hizi pekee?
This is life and death.
Hivi ni uzima na kifo.
These people out here,
watu wa nje huko,
and the people in Kenya and all throughout Africa,
na watu wote wa Kenya na wa Afrika wote,
it is life and death.
Hii mambo ni ya kuishi na kufa.
When the mark of the beast comes,
ile mark ya mnyama kama itakuja,
all the earth takes this mark.
Inchi zote, mataifa zote watachukua hiyo mark.
And whoever takes the mark goes to the lake of fire.
Na kila anayechukua hiyo maka ataenda kwa moto.
And I say to you, as Mordecai said to Esther.
Sasa naeleza kama Mordecai ameeleza Esther.
How do you know?
Mnajuaje?
Your whole existence isn't for this moment.
Kama uzima wako yote ya nyuma ilikuwa ya sasa hivi, sasa ni sawa zako.
I'm telling you, the day is coming where no man will work.
Sawa, sitakuja mude na kuja mbele yetu, hatuwezi hata kufanya kitu.
It's not a famine of food.
Hii sitakuwa tu ya njaa na kukula.
It's a famine of the word of Yahweh.
Itakuwa njaa ya neno la Yahweh. Hii ni sawa ya njaa ya neno ya
I don't know how much time we have left. But we got to work while it's day. Because the sun is setting where no men will work. So I thank Yahweh for being here. I thank Yahweh that He put it in my hands and Brother Roland's hands to come and help with this project. But I say we got to work, the time is short. We got to bring Yahweh's word to Africa.
Tuchukue neno la Yahweh Afrika nzima, hii ni kazi yetu ndugu.
So the sun is setting where no men will work, and the sun is setting behind me.
Saa zimeisha na mnaona hata kama sasa sabato inaenda.
So I say Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
And thank you. I'm so happy to be here in Kenya.
Asante sana. Nimefurahi sana kuja Kenya. I don't know how I did that.